Yep. Gilly.
Yes.
My devil.
Let's
balance of nature. Nature me balance. Balance of nature. Yep. Nature me balance. Balance of nature. Yep. Nature me balance. Balance of nature. Okay, kute mwenye pesa, anatafuta mtoto, afu mwenye mtoto, anavozitaji pesa, wakimbiza ndoto, alalo anakesha, mzembe mwenye usingizi ya kilala, anaoteshwa, ukipewa marifa, West Coast are haters, ukipewa ujinga wapumbavu watakupenda, balance of nature, maskini wague magonjwa kama marelia, matajiri wa moyo pressure. Watu famous wanna wish kushi regular, huku watu regular wanna wish to be famous. You pick at ya hawa jinga na chekesha, anechukia kifaulu, anefurahia failure. Dunia imenifunza to be patient. Imagine wengi utajirika wakizeka, ukiwa kutoboa miaka 20 pia ni danger. Utaruka ukimwi, utaudondokea uteja. Chagua, the vingi awadui, wapi utapoka. Chizi hata siku moja ubui, vipi unashangaa. Mkaa unachemsha maji, maji ya moto hawashi mkaa. Mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Mpangaji Mungu, mtendaji mzungu. Mtafutaji mtu, mchafuaji ndugu. Familia mbumbumbu, washikaji mazuzu. Mtani majungu, wepeke yako sugu. Na ndio maana nature inatafsiri vyote. Kama tunatokea bumbini basi tutarudi kwa matope. Baba yetu Adam japo tumetokea kwa sokwe. Mungu wetu mmoja dini zimejiga kwa prophet. Wanyama wadudu watu, Mungu toriziki hata kwa walo na abudu wafu. Unaweza kuwa profesa mwenye PhD tatu, afu kazidiwa pesa na mujaku. Balance of nature, nature ime balance. Balance of nature, nature ime balance. Balance of nature, nature ime balance. Balance of nature, wala haitaji science. Boda, Gilly, quiz one more time. Quiz one more time. Quiz.
Besto sendos.